Sio kwamba mimi bikira, bikira nishawahi kuzaga mwana misio bikira, bikira najuaga utamu wakaleka nyama nilikuwa na mtoto nampenda kama mtoto animalizaga uroto wa moto nilikuwa na mtoto mzuri kama mtoto moto akambeba maybe this love not for me maybe this love not for me
I'm single.